sidii la wadoogiyey Soomaaliya iyo weli waliba hoos u dhac ku jira ee walxasaarowka beeraha walina meelasay ku bahay heerka iska filnaanshaha raashinka marxaada jirtay. Haddaba iyadoo hadda jiranna dadaalo la kafadaaya sidii Soomaaliya diiri lahaytay iska filnaansha dhinaca raashinka, haddana weli waliba jira caqabado waaweyn oo hor suran in la diiraa. Magaalada Baydhabo iyo waliba Lanqoobday dood wadaaga lan ku hadalay walxasaarowka beeraha iyo iska filnaanshaha dalagga ee Koonfur Galbeed Soomaaliya. Barnaamijku iyo waliba ku qayb galay agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha Koonfur Galbeed, gudoomiyaha jaamacadda Zamzam qaybta Baydhabo iyo qaybo shalgadisan ee bulshada, gudoomiyaha jaamacadda Zamzam qaybta Baydhabo Dr. Aadan Cabdisaaq iyo waliba soo ku hadalay caqabadaha sida koronqaado waxsoosaarka beeraha iyo isku filnaanshaha raashinka.
Midda koowaad, horta guud ahaan Soomaali jaabis badan ka jira dhanka beeraha, dalay meel raay olaado ilaa kabad iyo dalay maanaha walbadano oo beero walbadan ka koobana walbadanna walbalaaba, laakiin weli walbadan dhamma siisina sootan Soomaali ma aha wadamadan ka hodansan geeska Afrika ee number one keeda ma haysa ka heertan ka dheer geeska Afrika haysan haddii la raay kalluunkii khayraadka kale ka jira malaayika salamada ku dhawaad siyad raay milyan hektar oo kala haboon oo soo saar yaasan waa tigi ka taalikta al milyan hektar oo kala beerdaan salamada Soomaali oo soo saar shi korlan qaadalaan meel ka ah Afrika ee East Africa dhan mid maana qodilaagi wala haasada tii una dadkan adeyna ma aha number 1 kurta aqoonti beero oo dadka yar ee dadka aqoontay ka saana oo markii la fiirato jaamada beero biyo ardayda class kulliyada beeraha iyo ardayda kulliyada caafimaadka amba IT class idan jalbadeen marka sadar tii aqoonti beero oo yar number 2 dadka ta beero ka shaqeeyna fursho oo haysan qalab ka filan oo horumarsan laana waqtiga dumar jar qarnay technology meel isticmaala modern technology ka jira leero oo wakasta qalabka oo casriyeyn iyo mar qalab la isticmaal salamada abuurada oo isticmaalana ay haano dogo yaan hore abuur soo jaran oo barashiyadan fayl oo ma haysan abuuradii hor oo yuubo qashal ka qaday aqabado kale haysada ma kamid ah dadkii oo tawbar iyo haysan beero laakiin ma haysan dhul oo fayl oo nafaqaysan oo nafaqo badan in gabaanayn dabaatada kale beeraha sidoo kale kamid ah isbeddelka cimilada oo miray dowkab uga timaana fatahaadi iyo roobka dabaatada injeesiga
agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha iyo waraabka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdullaahi Siido iyo waliba ninkiisa oo saafaafayay ka wasaaradda hanga waliyaabo iyo qobdana sidii korlan qaadan lahayd walxasaarowka beeraha Koonfur Galbeed
afartan sano iyo afartan koor ee wasaaradda ma ku shaqeeyay sidii hal fariis suqnaan cuntadeed oo dhammaan iska filnaashan hal fariid oo lindiiro fariid siisan koor ayaan wadankan wadan barwaaqay waay oo loo miliyay runtii oo hodanka wax soo saarka beero laakiin may bajara sidii xitaa aan sheegay in buruub dhibaato ka jirto maadan si ziyada ay security-ga oo meela qaar walandir si korno yaani baahiya ma kaasi ta jiraan wasaaradda mandate shimay buu sidii loo horumarin fadhi wax soo saarka beero iyo sidii loo xoojin fadhi iska ashtooyinka aan weyn yahay yarab saasoo kale sidii oo meel la raayso jantaha Koonfur Galbeedney sidii loo hafaday isku filnaansho cuntadeed oo meel la raayso dhammaan dadka oo dheer dheeraysa saasoo kale sidii loo qorto fadhi aafooyinkii ayaan ka sameeyo wax soo saarka beero madintaas aan gudub waxyaabaha wasaaradda qabsoomay xilligan roog iyo waxyaabaha qorsheysan meba ku mid ah wasaaradda kulamada sina yani lamada xilli beereed ku idir madalaska dara wal oo deero 4000 qof oo beneficiary ah ee ay ka support gareeyse walan ka soo cash plus ka jira input oo ay awoo iyo la siiyo qalab beero iyo meel raayis iyo awoor qasiti iyo beesa yaro sidax bilo socdaan intii xilli goosashada ku jiraan dib isku shaqeynay waana kumaan dadan ee munaasabadan hay'ada hay'ada FAO iyo hay'ada kale oo international ah oo aan muusaytina kula shaqeeyaan saasoo kale wasaaradda ma batao paraase ama taw barfe la qabtay walan ka soo post harvest process oo runtii si kool nijeed yani goosashada ku dib yani dad badan uma jiraan aqoonti aan lahayn wax soo saarka beero yani qof khidadaale xardame management iyo qodobka marka meel fiyaabe waxyaabaha oo sugiliyo beerta galiyo iyo faa'iidada beena sheenan sadaradii wasaaradda ma qabtay tababar la kala saaqo intiyo capacity nuxii hoyo saaso kala qalab badan ma sii degmadan gaar ahaan bay dhaho nada kasabood kareena lama kun ishan bool beneficiary oo iskaashteen hadda diyaarsan yahay xaasuna mar ay tii iska filnaasho diireen meel kaloo jaro doona iskaashteen kaloo iyana saas oo kale inuu fadaan jir xoojin deegaan amni ku sii qoro
dhowrkii sanin la dhaafay waliba dalka ku jaraya abaaro iyo fatahaado iyo daadad isbiirsadana taas oo sababtay intii wax soo saarka beeraha uu soo hoosan dhiyow eedan xooggan ku kooya.